Abusa Bank Uganda ne kitongole kya Junior Achievement Uganda balangiridde nti batandise okwefuba okunoonya abayizi abanaakiikirira Uganda mu kuvuganya mu mpaka z'abayizi mu by'okuyiiya mu mwaka guno 2026. Enteekateeka eno etuumiddwa 2026 Campaign of the Year Schools Competition, era abateesiteesi bagamba nti baluubirira okutuuka ku bavubuka 20,000 okuva mu masomero 5-5 okwetoloola eggwanga. Era abawanguzi be bagenda okukiikirira bannaabwe mu mpaka za Afrika ezawamu. Kiddiridde okulangirira abayizi b'essomero lya Khan High School ku buwanguzi obw'abayizi abawangudde empaka z'omwaka 2025 ez'obuyiiya, era baakwasiddwa kavu wa ddoola 10,000 mu za Uganda bwe bukadde 3.5 olw'okuwangula empaka za Afrika ezali mu kibuga Abuja ekya Nigeria. Abayizi bano okutuuka e Nigeria bavujirwa Absa Bank, era be baakiikirira Uganda ku lukalu lwa Africa gye bavuddenga abawanguzi olw'okwolesa obuyiiya ne tekinologi ow'ekika ekya waggulu. Helen Basuta Nangonzi akulira bakitunzi ba Absa Bank Uganda asabye abayizi abalala mu masomero ag'enjawulo okwenyigira mu mpaka zino. Rachel Mwagale Senkuwa Junior Achievement Uganda agambye nti mpaka zino zikirizibwamu abayizi ku mutendera okuva ku primary okutuuka ku secondary okwetoloola eggwanga lyonna, era baakubaayo n'omwoleso n'okulangirira omuwanguzi wano mu Uganda mu mwezi ogw'omwenda.